Remember me. That's all I ask. Yeah. Dope is Fresh's name in the game. Forever. Yeah. Let me talk to him. Listen. Wose na wakali kulipia za kalilila So nikaenda neo zina muzi kumbukila Muziba uza bama piti yose neze kila Na weva zonda manje wazaka nisa kila 5 minutes of fame, yanga ikasila Na nyimbo zanga kuretio zikale kodila Magrupi ya kataba, filimba vikazima Muzi kumbuka flow ya zochokela kumutima Nangu wanchinge, mama rapeka Muligi yanga neo nezeri moja peneka Shara kuli mwembe na liyo mtu Nezefani wanu ninakula chape mtu Tommy D, LV, somebody please help me To pay homage to this great man that inspired me So when it's all said and done I just wanna hear well done Remember me Yeah
Remember me